faded. Wise touch detected.
Skyfly, I'm strong. Jay Fado, Detroit.
Uyu umoyo, unika kubonga chemaluzi. Yaja matenda, tunakwanisa kubonga chemaluzi. Everywhere you go.
Kuona maso yangono ni kuteka. Ni kulikonsolo na matenda. Makupasa muplastiki voice enda yeah. Sikanga pambu wapali maruzi. Ufanika kuma ngatibaya kuchita choose. For real life ni kungala tafu. Kulipe maruzi life ima nkala rap.
Uyu umoyo unika kukonga che maruzi. Yaja matenda tunakwanisa kukonga che maruzi. Everywhere you go.
Maluzi ba kampani Maluzi aliko Mulako ona kuauti Mosa tawa maluzi Kulikonse kuli maluzi Tawa
Uyu umoyo Unika kukonga che maluzi Yaja matenda Tinakwanisa kukonga che maluzi Everywhere you go. Everywhere you go, everywhere you leave. I am a tender, unika kukonga che maluzi. Uyu umoyo.
Skyfly, Jomo, Seki maluzi. Kukonga maluzi ka. Uimilile pa mlaini wa matropiko. Kwa mauli bevi mbongo kwa peza doyo limbiwa popushi. Iyo udonza ukaza munga ukatia pizi. Mambale ya vidi azanka la best friend wako ni nani. Nati mablange Tumo Mr. Chelo ndakuona. Tule, Molly G, Agacha, Young Shy, Ndakuona. All my friends, all the DJs. gai gai Awani muno Naimu hapo Omake Maxi what you want
Soundbite
Dule
Music